Yeah, man. This is one for the hustle, man. Let's see hustle every day. I say let's see hustle every day.
Baba, kuma pesa.
No, basa. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo be shane hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo be shane hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia. Kola na mani otake makavaibu. Kwa ze sobu ongo osigala hamurama. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Odomu domu to you got a big vision. Get to youth through a his upstart a mission. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Inspired by those who inspire you. Abaki gabalodi those in agagas. Bekwateho, bebuzeho. Maisha ni safari bekwateho. Nova san, kola na mano bekuzehiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na mano bekuzehiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia. Udango mulimo balezi kuzo munshaho. Nobu kwa kubakuli mubi otafayo. Ishu kechiroto chituno kuhangura. Kandika mwe kamwe ni kwa muganda. Hey, wanugai wanu meki sapando. Kolorunda ne you meki tebando. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Kola na mani, fanya kazi na bidii, kwaze sobongo ote nyoma. Iwele merako, abulichi mweno basa. Nova sana, kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia. Watapasi wadi watase kuleti gold. Waka hadi save money, invest money again. Watapasi wadi watase kuleti gold. Never lose hope, never lose a chance. Oryo mshubuzo mukatale gumokole. Oryo mutembe ye chigali gumosindike. Owo bunye bachapati katogo tambuza. Owo mchomo no wamizi tembeya. Watapasi wadi watase kuleti gold. Waka hadi save money, invest money again. One day they gonna call you the champion. One day you gonna call it the walkover. Nova san, kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele, tunasonga mbele na wewe songa pia. Kola na manobe huze hiye. A baby gambo beshane hiye. Mina songa mbele na wewe songa pia.